Ɗo Studio 80, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde talatare jeegom lewru décembre sappo e jeɗɗiyamre ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyyi nokku noddirteɗo Kaye Ba Diabaté ɗon min gonde joƴƴinde studio o fulle ɗeɗo balɗe joyyi so lanɗo jaaɓi. Sembe kabaruji ɗi anni kamɓe sartoɓe wonɓe le leydi meɗen ndi wattu joni ɓe darni murtere mabɓe nde jamar nde hollitiɗo weltikile oɗo golle sanne. Kono ayri banggal ñaw sidao ɓe mbi hile yimɓe temedere fu neɗɗo go tan sawi oɗo ñaw, kamɓe huminiɓe haɓude oɗo ñaw le leydi meɗen ndi kamɓe kokki ɗiɗo kabaruji. En kalano kabaru wattu joni dewgal hakkunde enɗam en hoɗo jamar nde miili dow hen, min garan halandeɗo e journal ngal. Ɗiwono sembe kabaruji ɗi min joguino ɗo kikiɗande ɗi, bisimilla moɗon e heɗade. Fedde nde ɓnodirta Sam Kagne fa jottiɗa silmaɓe darni murtere mabɓe nde ɗiɗo kabaruji ɓe dokkiɗo les communiqué keñan wattu joni ɓe mbiɓe kalde fedde nde ɓnodirta ɗum conseil national de transition ɓe pamri dow wota dow fedde muɗum humnide kabaru sariyaji fa keɓen famtade keɗɗen Ali Sisi.
Pelle cagontoɓe yimɓe le carotoɓe leydi holiti wiide fedde kumaniɗo ɓamude sariyaji le fedde CNT ne ɓamani ɓe aadi wiide waran huncande hoore himmeji mabɓe wattu jooɗa haala mabɓe moɓe landini do oɗo projet moɓe gulliti o. Carotoɓe yetti oɗo golle mo yimɓele gomɓe le fedde CNT ne waɗi yalla leyndi ana heɓa yarde yeeso. Sindugol mabɓe ndeɗo murtere waɗi caggal balɗe joyyi murtere ne ɓe gaɗi yontere ɓettide, won immadaraji goɗɗiɗi kannoɗi jokkitade le ndeɗo yontere. Andinde tan wiide carotoɓe le leyndi kañum en ka ana yiɗi sariya ɓamaɗo kuncanowo hoore yoga e honoroɓe mabɓe tan immine. Pelle Sam Kane Silima wi ana nimsi tordaji ko ndeɗo murtere yettini malinkoɓɓe. Ɗo e tawede muɗum fu ɓe mbi eɓe mbawi fuɗɗitidde murtere nde so won tordaji ɓamaɗi fa yettine juge MPL leydi. Haya ndeɗo murtere ɓe kolliti wiide ɓe gaɗan ɗum du tawi ɓe martinayi fayi goto kumpa du majjum.
Kamɓe yimɓele wonɓe le leydi meɗen ndi ɓe kolitiɗe ɓe beltikile oɗo golle sanne, ka ɗum e tawede fo wattu joni o laamu an hani fiide dow hen dabareji fati yeru ɗiɗo murtereji gaɗa dow hen kasen fa keɓen famtade keɗɗen kamɓe yimɓele bomakoɓe koɓe cifi dow hen dow faccitago fotumata mayiga.
La grève des magistrats
murtere taƴaɓe sariya ley leydi ndi waɗi kutteji maw kulleji ɗi fuu dariki kammari murtere nde. Wajibi ɗoma fa ɓe ɓamta golle so keɓa yidude juge o, ko ɗum darnako woɗi sanne saabu yiide no alhaali leydi ndi wordino hana ko tawe murtere ana woodi wakkati fuu. Ndenagu kañe yirwa kañe tiɗallaji ɗi fuu wana murtere moƴƴinta ɗum. Kamɓe taccata sariyaji leydi ndi ndenagu mum kañe du nangaɓe ɓe naɓe ley kasoji ɗi fuu kamɓe darini kabaru mum murtere mabɓe hana.
Ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓudiɗo iwrude ɗo kayiɗo so gabbi dow beme amen ande ɗe dow page Facebook kañe fa yetto compte Twitter Studio 80. Kamɓe yimɓele sewɓe ñaw sidawo le leydi meɗen ndi le temedere fo ɓe kollitiri ɗum ɓuri neɗɗo goto, noon fedde laaminde oɗo ñaw le leydi meɗen ndi hollitiri wiide wakkande ɓe noddaɗo Studio 80 ɗo ɓe mbi hono yimɓele gonduɓe sawrede wattu jonano ɓuri ujunaji capanɗe joyyi kañe ujunaji jetti ɓinguel adama noon ɓe kollitiri wiide ɓamde capantati lewru septembre hitande 2022 oɗo gaddaɗo ɓe dokki. Wattu joni ɓe gaɗi noddago fewde laamu o tinno yaltina jawdi ko hani fabanno golleji mabɓe ɗi gori fa keɓen famtata keɗɗen mo kanko noddirteɗo docteur Zoumana Diaraw yo goto e laamiɗo ndeɗo fedde komo sifiɗo hen do faccitago Ali Sisi.
Temdere neɗɗo le leydi amen ndi fuu goto ka tawa ñaw sida o ana e muɗum. Le ñalawma hande o ko ɓuri yimɓelle ujunaji capan joyyi wonɓe ñaw sida o woni e mum gonduɓe sawrede le leydi amen ndi. Laamu leydi waɗi madaraji mowɗi banggal muɗum fa yetto gollidiɓe amen kuncanoɓe hoore jawdi muɗum ɓuri fuu fedde moɓe noddirta fond mondial dokkuɗomen cafaje yalla min keɓa sawrude yimɓele ɓe ñaw o nangui le leydi amen ndi. Miɗe narda gouvernement o ɓeyda immadaraji muɗum faham yalla ana heɓa joinde to fedde garowo fa yurmo ɓeɗo yimɓe saabi golleyi ɗi hatta tan e hokkudeɓe leɗɗe gonga leɗɗe e darde muɗum ana mawni sanne. Ɓeɗo yimɓe ana hasindini e faaba muya banggal keɓal ɗum du ana hani ko huncene hoore.
Wattu joni en jaram faali laamu Bafoula Be nokku noddirteɗo jalamɓe kollitiɗo eaux et forêt goto kañe fa yettoyo giɗum kañe yimɓele joen kaɓore naati le muɗum wakkande ɓe natinoto nde ɗo ɓe utti yiite fewtude
be do yimbe le holita wedo goto be dido be fu be barmile hen ka wattu jono balde mabbe ana yeso non holitira o wiide kambe yimbe le wombe le o don nokko hakkilaji mabbe di immiki sanne fa yotto yo lamu ko wombe tombe ngadino dango fewde mabbe kedde neddo goto gondo to mo jaba inde mudu inde ko sifido hen do faccitango ali sisi
hipagongol kenyen wadi wakati yamde sapo e jena yotta jamde nogay yibel ngabbe dum be andaka e mbara yimbe taton na nayo kedjado lamu kanye ose fure goto won mo bi kippi ko hewi hen ka fu terroriste en be kedjabe lamu oni buri hippade yimbe le didon woni barumbe no naweri kanko ose fure suleman kone kanye gidma ko jangino goto watu no mi gadi golle o mi kebi noddude commandant brigade gendarme en bafulabeto mi martini prefet o faeto procureur o kanye tribunal bafulabe kompa do majju
fa hande hono kabaruji di ngori le leedi meden di en jaran le saha leedi ni nokko no directeur don tinti carte kanye fa jotto yoda le lamu en so ngono tukumo no dirta ina lab kanye nokko no dirta ton toilette wiama idon le commentine hamma yimbe le joine kaborde kanye nat ton be jehibe karbu yito yonki le civil en be ngada e fe e hunde jara en juppay no holitira wid le odo nokko wakane mi nyodno lamu ko wombe to en so ngoto de collectivité odo kabaru yo gonga jati en gardan fa nokko no dirta do kuli koro bonandaji ko ngatte fewde robe bamde lewru janvier fa yotte lewru juillet 2022 be mbi ko yata bonanaaji ujinaaji tati ngada fewdo roobe le wombe tombe dido kabaruji yo fedde humunir sakkaade dido toraaji kanyum ngad ton wakande putno ton botu mabbe balde joyiyam en birfitito do kay do ngaden halde kabaru hono figol ballon mabbe gonde nokku no dirteedo dum woni premier division be mbi hi dum wara duubi sappo nyaloma hande robe kebata ton gubal gotal fu nobe kolitir wiide ko lati sababu mudum be mbi hi wattu jono hono tiidalaji ko nayri bangal kebbe jogi nokku no dirteedo kay nobe kolitir wiide nokku no dirteedo deuxième division do duyama be kew ton gube dum en famtede fu kedden kanko no dirteedo mamadou sama seko faa fisena en do hen
on jibbe figul ballon to kay ton holti wiide tiadele kewde hadata club nokku mabbe o ngabude ligue 1
no dirigeant
hore be darta ko e darne muy en entraîneur en be du gollata hono no hanirino équipe ngaji ana kewi kayga pio e ballon be du ana chaaki e nokku o fu on watta so dum yaata yeso arande deede tan non burata équipe ngaji tati
fanda ko wete district football yu ngabinde club goto première division ka dum yaata fe ciagal club ngaji yogaji kadana yusufa bamana kanko ni joko horejo dental lulirgal district football
fa kay heba club premier division ana hani ko be golla kaldale kawral ana hani tawede hakkunde championnat ngaji
fadde club goto lamu kay heba lawul kambe jibbe ballon be kay jittiraka tafunno hinnade pide ballon gatede le region o dum woni ko mohammadou samba diallo heba ni sijuta mani gila kay
se urido kaydo en birfitito faato bomako to kalen hono kabaru dewgal hakkunde en dam dum woni yimbe la andambe kabaru fina tawaji meden kolitiru su dum wad e le jallenyo goddi di le jallenyo goddi kasen antondo korsina dum be bi ko mo be gadiranno o do golli yella fa jewte hono en dam han tekkirde hakkunde jamarnde ka dum e tayre fu be miso dewgal gal gasa tan ko heewi fu bonan fa keben famtare ngare kede ko ali sise fewni en do hen
he ude beengu lobbo kany sunugol en dam nom yimbe le yogabe yiri dewgal hakkunde sakira nga wana non dum wordi feyi to singa yogaji lewi mabbe so kawral heba ka hakune yimbe didon bamondirbe dum ana wawi latal sababu bonnude endam
ga dewgal endam wala e dum hada sabu so be didon be dewre and wawi latal sababu bonnude endam minen kam dem bamondira dum hunde wonde dum min tawi ka joni min tayki tiki suga be njida bamindirde hurtini na dendun ana wodi sanne ka ana yidi munyal so wana dun so basiji di kewi hakkunde yimbe didon be en wayla tade sababu bonnude en dan dam dun woni ko hana
wodi binani balma farali
lewi jinan kobe dina alsamaku oka hadai dum fi odo golle ana wadeno sanne le wakati annababe na holitiri wida alasan ba odo jinanke ana haltana men dewle ko dina alsamaku o hadi
ba mer
indirado bingel ma redu kanye taniragel ma bengoni ka hana bamde e dewgal
iterine
juude kanko alhasan ba dewle hakuna sakirabe ana jata anoko boyi hono datul mawdo hontondirde yimbe idum wawi latade sababu yajinde galle rende tawangal
se marié directement à la fille
de amde dendu e dewgal basi fu wala hen hono no ura ana werino dewgal latto sababu hawrininde yimbe mo ininde endam
forcer le lien de parenté
yimbele andan be kabaru dogotoraku kanyu enka holiti wide kiyang bedo yimbele pamundirobe anawawi wanyondirde bedo dewle woni sababu nyawuji fahi fukebetede tawangal lewi mabbe docteur ismail dambele wonko haltan tamim dohen
en wayla tare sababu tidallaji yoga sabu yimbe ho atawan kiyam mun en jadata won group kiyam godudo di kana hawrude soni diddi kawri on bawata hemde he bingel
grand jamais vous n'allez pas avoir des enfants
dunke en andan be kabaruji bili de fina tawa kanyu enka ana wajo yimbe wada ko waifu yalla ana yirwina hono sidi do dewle sabili wima be majugol be do dewle lato sababu majinde yoga e fina tawaji amin
don gatten haddude kikiida hande kabaruji dum gonde hokkude on fa nokku no dirteedo kay ba jabaati dido kabaruji fuso ngabbirdo beme am ande to do ba hebudi dum ton so ngadi www.rcjo.tamani fa hande fanje fewno kon andirdo no do e sed yowtre meden de ana wodde wassalam yotere meden kikiida hande de ngaran halde kabaruji rewbel sawbe nyaw sida o wattu jono kambe humnibe kabaru dido golleji be bi ko buri rewbel ujinaji chapan e joyo ujinaji jattom kanyi ngonde sawred le fedde mabbe de nombe kolitiri wide de do fedde darnama ilitaani 1996 le leedi meden di le majjuno wattu jono be ngonde fi do hen dabareji be bi nyaw sida o do hono yimbel nangetebe idum wonde buitaade fa yottono yimbel wakkati fu kedintebe cagal be wattu jono hon dum wori le raison gaaji meden di fa kebe famtar kebe mamadou samaseku
lewru décembre du lewru humanindu habbo nyaw sida li adnarndu sisil hika o woni timminan rafi potal ele alahali ti allahji e wi madame jara kadjatu kulwali o sage femme to nokku bismingol nyawbe sida rewbe be na gatana hakillo na chawre dun non haniri
en général quand elle
ko hewi hen fu so be jottike men do atama holtama wiide e be chawi nyaw o so mi jottike mo holtama wiide mo sawi nyaw o mi nela mo yaade to doctor doctor o je haltande mo dum wana ni tandu o nirte tagal so o andi ko musawi nyaw o ne sawurgol mako fuddato mi biya mo tagal lewru o warta fato o salo jukitaade tafaje ko mi garta fami dokka mako
quel refuse le traitement
robe hambilen be na hani haybede sanne yalla kabaru cellal inna isuka o nalato kamba dun madam jara kajatu kulbali kanko sage femme o nandarda inrabe be tinnaari sanne e le bamgul safariji mabbe
no femme quand elle
so robe amen be yuttike do tawi e be chaawi nyaw sida o ko mi aruto wadde ni woni yewde fa hoto nyaw o yotti ma sabi so be jokki tafaje ko be dokkete ko le lebbi tati tam atawam nyaw o no o jaliri iya mabbe fu o buytoto debbo fu chawdo nyaw sida o kaybaado fa gasi atawam ge nyaw o matata ke iya mudum fe waawi hebude heme reedu on waawi muynune suka mako so o rimidu atawam suka o nyaw sida o tawa wana ko sawi
le lamu segu nyawbe nangatana hakillo yalla patfi be ngotta bamde safariji mabbe won dabareji kuncinaade hore e wi docteur malli jasamaki to sesref segu
l'accès au médicament
kebu golledde wana huune tiidne feyi andal aminka nyimbele chawbe nyaw o hora tawam pelle o enjinga yogaji ana batto dum em e chuudi dugotoroji battibe dum so be jogi tiddalaji warde dangude chafaji mabbe de wakati goto mi imminan neddo goto tawa yamoto wontu hokkamo ledde de nyaloma hande o ka suudi dugotorore amen segu do tiddala fu wala ele mudum bangal hebude chafaje nyaw sida o
hebgul safariji yu jati hakika to dilli ka goto tiddalaji di ko rewbe be njata fi ciudi dogotoro yewtoyade e wi madame Sangare Bintou Bengali o dogotoro lisescom dilli
toutes les femmes en
ce rewbe kamin be fu wajibi kina yewte ni kumpintinam be tafon do kabaru nyaw o so e be jaba yewtede so way mabbe tawabe ana sawi nyaw o dokkan dum tafaje non dum wodani rewbe kamin be timontobe hore mu en nitam so wara yewto nga rewbe ngarobe yewde hore mu en nitam hewa sanne burde rewbe kamin be ngarobe yewtade hore mu
ngallure jogorado non hono do nyaw o wadi bunondaji kewdi ana war dubi yogaji hande to sikasu ton ONG ngaji na ngode ima daraja labbutide addadu nyawbe be keddanda Muhammadu Jara gollole ONG Cerx to sikasu ton
luga
woji di min dokka bangal challal di min jewata dido luga woji na holiti wiide le temdere fu goto e ko fawi sawi no nyaw o de nyaloma hande ne do buitike ana wawi wiede hande ka fe goto hulta nyaw sidaw ima daraji fa martina jamande kumba do hodo woni nyaw o hono sawrir ana wondi jokkitede won chafaje dim dokata yimbelle chawbe nyaw ngonga chafaje de ka timminta fey nyaw o yure yijam mabbe gawo mo hada ge nyaw o hebude sembele chaldi ma
dans le corps
al qadara rabondiral e ko nyawbe ben hitnan no sere buti sa neddi do duubi chaktidi di no holitiri doktorambe ka ele taika munya jama o kay ima draji famin gol atadi yede sanne ele leedindi.